sukaaɓe jokkolɓe yogaaɓe ana njaha hawrude feccugol gora ɗo bamako ɗo hakkillaaji ana ceedi dow ɗi kabaruuji kesi. Sini yogaaɓe hakkille mumɓen adunaaru ndu ana wondi e waylitaade, nden no yimɓe ɓamira ɗum ni woɓɓe ana njiira ɗum yo jommbaajo debbo o dartata ɗum e gorko o wadde ley o nokku mo en taway e fina tawa meɗen mo yala kadu hawre hen.
Tawede gorko nokkuto goro debbo mo o tewti e dewgal fecceteka e hunde ko mi meeɗay yiide abada so wona eɗo réseau sociau ŋaji ɗi. Worɓe tawede mu'en ele ɗiɗo yambiriji ka saabe rewɓe no ɗo e golleji ɗi yaadata feyi fina tawaji amin, gaɗoɓe ɗum ɓen hani ko anda ɗum ɓe ɗala ɗum ndu. Arande wiyanoma surbajo debbo hanano kañum e hoore ɗu feyi tawede nokkuto goro muɗum feccete sakku fa ñama ñamduji defeteɗi ñalama muɗum. Iniraɓe kañe goggiraɓe tam ɗum waɗanani.
Dokkowo hakkillaji madame Dikko Majene Kaba wolti metti muɗum e ɗi golleji kesi omo lando jaate hono ɗum fuɗɗiri. Omo waajo worɓe fu ɓuri sukaɓe jokkolɓe pati bonna nesuji meɗen.
Miɗo narda worɓe gaɗoɓe ɗum ɓe sela ɗum ɗum yadata feyi fina tawaji amin, ɗo e hunde heede huɗum kasen le timmoɗe adunaru ndu hannde. Kawiraɓe fa to goggiraɓe min ka belammi ɓe kana fe yoppude gorko o yaha ɗe ɗiɗo nokkule to haɗa o yiida feyi e surbaijo jobbo mo o sabbi. Feccugol goro darde muɗum ana mawni sanni, hunde fuu ko goro itta e muɗum barke ana hen, ɗum wona hunde tuskil.
Andimɓe fina tawa kañandu ɗum woni hakkille mumɓen, so wona yagol huɓere ley fina tawa meɗen gorko hawrata e kabaruji kewɗi dewgal. Woni ko holti en wiide Bala Fane, hoorejo service local fina tawa Joyla.
La tradition
fina tawa ka wona ko salani ɗum tafo, saabi fayi hunde wala ko watte hen ko wawi wiyede ana itta ndimaku e golle um. Ele cabbugol ka gorko ko heewi hen fuu tawatake nokkuto ɗum watte fuu caggal makko watte. Ele fina tawa ɗo saraɓe makko kañum en hinnoto ɗum gorko o ka tawatake nokkuto ɗum watte to.
Sur les lieux
ñawtugol e adunaru ndu wayliti kabaruji kewɗi dow fina tawaji meɗen. Tawagol gorko le feccugol gor joom suudu muɗum ɗum ana e kabaruji kesi adunaru ndu. Abdoul Aziz Ba.
Arande muɗum ni toño e nokku to rewɓe tam yiyeteno, ga tawede gorko le onɗo nokku le ñalawma hannde o ana waɗa so worɓe rewɓe fuu ana tawe le onɗo nokku. Kereduji to ka arande debbo kañum jeyino gansade cabbugol kañum ndu hokkanno goro ɓattiɓe ɗum fa yetto yimɓe galle muɗum fa andina ɗum en wiide maani sabbi maani. Hande ne kulley ɗi fuu waytike ɓamodiroɓe hooɗa tawa ana andodiri homo fuu ana yaha to goɗɗo, ɗum ne le galluje ɗe yiyete sanni. So wona ɗum arande ka wona noon ɗum wurdino.
Wonjotoɓe yogaɓe koltiwide hawrugol yombayɓe worɓe ley feccugol goro joom suudu muɗum ɗum wala caɗele goɗɗe. Hakkille mabɓe adunaru ndu wondi e waylitade, ko an tan ɗum waɗira dow teddegal pati ko nawata goɗɗo fuu waɗe.